se bala mike bilenge ya makina lokaya tolingi silelawa ya metali ya leo inalingomba ya biso nyonso se bala mike bilenge ya makina lokaya tolingi silelawa ya metali ya leo. Balarumba makina, totanga misiko yo. Leo fila la biki, ay ay ay. Leo fila la dengo, chevalarie. Balarumba makina, totanga misiko yo. Leo fila la biki, ay 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 ay. Leo fila la dengo.